E aku iti, akura hira i rangatira mā nau mai, haere mai ki tēnei wahanga, e kia nei ko How to Māori. Ko Eli Smith tōku ingo, he uri whakaheke no roto mai o te aupauri, tahuri ake anara ki taku rangatira e noho nei.
Ai, rā, ki ora mai tātou tēnei rā ko Pākeli. Ko rea nui ngaro no mato e ngari tēnei wākere o tōhi para e noho ana, e hau tutu no te hau kāinga, no reira, ki ora.
Tēnā wepa.
No reira, e te rangatira, e Eli. E maharawa tāu a whakatau ki ngā kōrerotanga ko maringi mai tēnei wā. Tō te kato no taua, e ha, te whakatau ki hou mō tēnei wā.
Ko tēnei whakatau ki pā, he whakatau ki Rongonui, e rangona whānui ana i Aotearoa. E pēnēna te rere. Ko te reo, te Māori, o te mana Māori.
Ko te reo, te Māori, o te mana Māori. Ai, ki ora rā, pērā te puta mahala tunua tau ki a tāhi e mihenare. He nā rā, whāngai e mai ngā kore.
He kupu i whakarere iho mai e tō taua tūpuna i a tāhi mihenare. He kupu me tutia ki te hinengaro, ki te whatu manawa, o ngā rangatahi, o ngā taiohi e haere ake nei. Kia mōhio rātou, he aha tēnei mea te Māori. Ko te Māori o te reo, kai roto i te whatu manawa o te tangata. Nō reira, he uaua e tahi wā, mō te hunga rangatahi e neira, ki te mōhio, he aha te tino ngako o tērā whakatauki. Nō reira, no mau anō te mahi, ki te whakau, ki te whakahau i tēnei, kōrero ki roto i o tātou rangatahi e mōhio ai rātou, he aha tēnei mea te reo Māori me te Māori o te reo Māori.
Ai, kia ora anō rā. Ai, ko te reo, i haere mai marunga o ngā hihiritanga o te ihi o i o matua kore. I heka heo ki runga ke ake i o tātou tupuna rangatira i ngā wā o mua, ka heke mai maroto o te ako, heke mai maroto o whakapapa, ka heke mai maroto ngā toto e re re nei roto i ākoe, i roto i au, i roto rai a koutou. Te mana o tō tātou reo Māori, te ihi o tō tātou reo Māori, arā me te Māori e whakahuanga mai nei koe kei roto i te hihiritanga, hohonua te tangata. Nō reira arā, e te rangatira, e Eli e mihi ana rau ki a koe hoa, o wēnā kōrero. Nā runga anu i tērā, ko whakātu ngai tāua wēnei pēha te whakapiringa mai o tēnā, ki ngā reanga o tēnei wā i te tau 2018.
O tuatahi, me whakamohio atu tātou ki ngā whakareanga, ngā rangatahi o enei rā, he aha tēnei mea te Māori. Mm. He nui no atu ona āhua. Engari, kia mohio mai tātou ki te whakapākehā tātou, ko te life essence of the language e pā. Ki te mohio tātou ngā rangatahi, te hunga taiohi, ki te tino ia o te rā kōrero, kā ora tonu tō tātou reo a ngā rā e haere mai ana. Nō reira, kia mōhio pū, ko te reo te Māori o te mana Māori, engari kia mōhio tonu, ko te reo me ona tikanga, te Māori o te mana Māori.
Ai, kia ora rā. So, ko te ngoi kore o te reo, e kōrero ngā nei rūpahu haerenga nei wahona, e pērā noiho, e rūpahu noiho nera.
Ai, engari me whai Māori te reo.
Ai, kia ora.
Ki te kore te o reo e whai Māori, e kore e ora. Nō reira, ko te reo, te Māori o te mana Māori.
Kia ora,
te nā koutou, Māori ora.